nitwa Mukakarangwa Sara, uriya akaba ari umuhungu wanjye.
Nitwa Ntamigenzo Elias, uriya ni mama. Ubwo rero mama, njye nshaka nko kukubaza ku mpamvu utambwira nk'amateka yagiye abaranga kandi bishobora kuba byamfasha.
Urakoze, nanjye ndumva koko ibyo ngibyo mbajije ni byiza. Mu gihe ubimbajije nanjye numvaga nakenera kubikubwira. Ndumva nkubwiye iby'amateka yanjye, uburyo nabayeho kugeza uyu munsi. Navukiye mu gihugu cya Kenya, namenye ubwenge nsanga iwacu ariho baba. Ngo bari baragiye kera cyane bava mu Rwanda.
Bajyanwe n'iki subwo?
Ngo bari barajyanywe n'uko mu Rwanda ngo babakoreshaga ibintu by'uburetwa, ngo banabakubita ibiboko. Ubwo rero namenye ubwenge nsanga ndi muri Kenya.
Ni bande babakubitaga?
Ndumva ari ubutegetsi bwari buriho icyo gihe, ngira ngo ntabwo babitubwiraga mu nkuru zirambuye, keretse iyo twumvaga babiganira n'abandi bantu b'Abanyarwanda. Icyaje namaze kuba umwana, maze kumenya ubwenge, naje kugira ikibazo cy'uko numvaga namenya nk'ababyeyi babyaye ba papa cyangwa mama ntabwo twabashaga kubona.
Bo bari bari mu Rwanda?
Bo ababyeyi ba mama ngo bari barasize, barapfuye bose. Papa nawe ngo yari yarasize, mama we yarapfuye, papa we ari uriho. Ariko nubwo yari ari mu mahanga gutyo, nta nkuru zamugeragaho zimumenyesha niba ariho cyangwa niba atariho. Ubwo rero twakuze tubona papa na mama gusa. Dukurira muri icyo gihugu kugeza igihe dushakiye abagabo. Ariko njye naje kugira ikibazo gikomeye, kuko byabaye ngombwa ko banshyingira ndi mutoya, mfite imyaka 15.
Nese ubwo ngubwo nta tegeko nk'icyo gihugu ryahanaga umuntu ushyingiye umwana?
Ntaryo, kubera ko twari Abanyarwanda wabonaga tutitaweho, kuko nta bwisanzure twari dufite, kuko twari turi mu gihugu kitari icyacu.
Nese ubwo papa nawe yari afite imyaka 15?
Papa wanjye?
Wanjye uba gushyingiye na?
Oya, we yari mukuru, yarandutaga, yari afite imyaka 28. Ubwo rero numvise ari ibintu bitampaye ubwisanzure muri njyewe. Igihe cyaje kugera, hagati aho iwacu baza kugira icyifuzo cyo gutaha mu Rwanda. Kuko bari bamaze kumva ngo hari famiye zabo zindi zari zarasigaye mu Rwanda zibatumaho ngo batahe, barataha. Ubwo nahise numva ngize ishyaka rikomeye cyane, kumva nanjye nshaka kureba igihugu cy'u Rwanda uko kisa n'uko hameze. Ubwo naje kumva mfite ishyaka ryo kuza mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo twaje muri 77. Tuza dufite abana. Tugeze mu Rwanda nahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Twasanze hari ikintu cy'ivangura ry'amoko.
Ivangura ry'amoko? Ayahe moko?
Ubwo twasanze ngo abatutsi, abahutu bavuga abatutsi. Usanga hari ibintu by'amashyaka, kandi aho twari tuvuye muri Kenya nta byari byo. Ubwo umugabo wanjye yaje guhura n'ikibazo, cy'uko umuryango we n'abo bavukana bamwe bamubwiraga ngo nanyirukane ngo bamuhe umugore bahuje ubwoko, bavuga ko ndi umututsi.
Bo barahutubwa ngo
ubwo rero yaberekaga ko mufitiye abana, icyo gihe hakaba intonganya zikomeye cyane. Hagati aho rero bigejeje muri 90 akarere twari turimo kaje kubonekamo ibintu by'intambara, duhura n'ikibazo kiremereye. Umugabo asa n'uncikisha nza muri Gitarama hari aho bita ku Ruyenzi, nahamaze amezi 3 narabasize mfite uwo nari mpetse mu mugongo. Ubwo noneho intambara imaze guhosha nabashije gusubira mu rugo. Bigejeje muri 91 isuko yaje kwitaba Imana.
Muri 91
muri 91 ariko itariki 18 z'ukwezi kwa 4 ubwo nari maze ibyumweru 2 nkubyaye, niyo mpamvu utamuzi. Niyo mpamvu wakuze ntawe ubona. Ubwo muri ibyo bihe urumva ko nagize ikibazo kiremereye cyane, amaze kwitaba Imana nabayeho mu buryo bwo guhangayika. Kimwe n'uko nahangayikaga mbere akiriho, noneho byabayeho kurushaho, ariko nkomeza kubyihanganira, nkomeza no kwihanganira umuryango, nkabereka ko ibyo bankorera ntabibona. Ubwo byaje kugeza rero muri 94 byabaye ibintu by'agahomamunwa. Ubwo naje kugerageza kubahungana ndahunga, abasirikare b'inkotanyi baramfasha cyane. Ubwo intambara ibaye nk'imaze guhosha, nagerageje kujya aho iwacu bari bari, hahoze ari muri komine Gikoro kera, nsanga barabishe, nsanga ntabahari.
Bapfuye mu iyo ntambara?
Bapfuye mu ntambara 94. Ariko papa we yari yarapfuye mbere azize indwara. Mama niwe wapfuye mu ntambara n'umuryango wanjye wose.
Hanyuma
ubwo nagize ubwoba bwo kuhaba, ngira n'ubwoba bwo gusubira mu muryango w'umugabo wanjye, ubwo mpitamo kuba hari ikabuga. Niyo mpamvu mwakuze mugasanga turi kabuga, mukagira ngo ni iwanyu, ariko mu by'ukuri ntago hari iwanyu. Kugeza n'ubu rero ari bukubona tutari twabona aho kuba, tukiriho mu mibereho mibi.
Nese ubwo harya ngo utuye tuvuka hehe ubwo ngo
isuko ubabyara ivukaga muri Gisenyi,
ababyeyi be nabahara muri Gisenyi.
Ariko nabona babonye agace gato mvuye muri Kenya, ntabwo twashoboye kumarana nabo igihe kinini, bahise bitaba Imana. Yapfuye muri 91 ari mu kwezi kwa 4.
none twa nakubaza ni igiki cyagukomeje cyane kugira ngo ubashe kwihanganira ubwo buzima bw'ibinyuramo butandukanye.
Ikintu cyamfashije kwihangana cyane navuga ko ari Imana, ariko cyane cyane ninjiye mu gakiza numva mfashijwe no gusenga, kuko nta wundi muntu haba hirya haba hino nta wundi muntu nabonaga, nasigaye gusa mpagaze ku Mana.
Hanyuma se ko byaje kugenda bite nyuma y'uko nyine papa apfa kandi bataragushakaga?
Ubwo nyine byakomeje kuba intambara ikomeye, niko kuba urugo rusa n'urwahise rusenyuka, ntangira kwangara nyine kugeza kuri iyi saha ubona. Nta bwisanzure nigeze ngira aho nashatse, nta mudendezo nigeze mpagira mbese.
Ikintu nshaka kukubaza, nshaka ko watubwira ikintu uturetse wenda no gusenga kuba warinjiye mu Mana cyane, ikintu cyaba cyaraguhaye nk'ubwo butwari bwo kuba warira abantu urabona ko wakuze kikakukiza none?
Ikintu cyampaye ubutwari cyane mu mutima wanjye, nakuze nkunda abana, nakundaga abana cyane, nkarwana ishyaka ryo kumva ko umwana wanjye ashobora gukura, nkemera nkakora n'imirimo ntabasha gukora ariko nkabona icyatuma umwana wanjye aramuka, nkemera nkambara ubusa ariko nkavuga ngo umwana wanjye aramuke. Nicyo kintu cyankomeje cyane, kurwana ishyaka ryo kugira ngo umwana wanjye azakure, kuko habayeho n'igihe numva ko niyo naramuka mpfuye njyewe ariko umwana wanjye yarakuze, numvaga byamfasha.
Akuma byari ikintu numva nk'ubwo iyo murebye nk'abantu bakuru mubona kugira ngo ziriya ntambara zagiye zibaho zibeho byaragiye akenshi bikomoka ku ki?
Njyewe nkanjye ukuntu nabibonye, nakuze mbana n'abanyamahanga, imibanire y'abanyamahanga n'abanyarwanda nasanze itandukanye. Umunyamahanga iyo yabaga gukunda yarakubwiraga ati ndagukunda, yakakwanga akakubwira ati ndakwanga, ukabimenya. Ariko tugeze mu Rwanda nasanze umuntu ashobora kukwanga ntanabikubwire. Ubwo rero njye nasanze icyo kintu atari cyiza mu mitima y'abantu, bari bakwiye kukivanamo, hakabaho kukirwanya cyane kugira ngo abantu habeho guhuza imitima, bakunde abandi bantu kandi bakunde n'igihugu cyabo. Nicyo kintu numvise muri njyewe nasanze kigomba kubaho, ugakunda abanyarwanda, ugakunda igihugu cyawe, ukarwanya ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma igihugu cyawe gihungabana, ukarwana ku ishyaka ry'abandi bantu kugira ngo bagire ubuzima nabo, kandi ukirinda ikintu cy'ivangura ry'amoko iryo ari ryo ryose. Ntugire ngo uyu ni umuhutu, ntugire ngo uyu ni umututsi, ntugire ngo uyu ni umutwa, kumva ko abantu bose ari ibiremwa by'Imana. Abantu bose bagize imyumvire nk'iyo ngiyo, igihugu cyacu cyagira umutekano.
Cyakoze cyo nanjye nigeze kubitekerezaho, aho abantu bakuru bahora bavuga ngo urubyiruko ngo nizo mbaraga z'igihugu, ngo niyo mizero y'ejo hazaza, kandi mu by'ukuri njyewe uko mbibona mu gihe bavuga ko urubyiruko ari amizero y'ejo hazaza, kandi hakabamo bamwe mu babyeyi bakomeza kwigisha ingengabitekerezo ya jenoside, kuvangura amoko, nge mbona ejo hazaza nta mizero haba bafite kuko barabiba imbuto mbi mu bana kandi koko niba ari izo mbaraga z'igihugu izo mbaraga bazazikoresha nabi nge niko mbibona wenda kereka wowe nk'ayo mukuru yari hari ukundi kuntu
njyewe nk'umubyeyi niba uko ntekereza ariko n'andi batekereza simbizi ariko njyewe numva mfite imbaraga uretse kubushaje numva naharanira ikintu cyatuma igihugu cyacu kiba kizima noneho nkawe mwana wanjye nabyaye numva nagushishikariza kugira ngo niba Imana ikiguhagaritse uriho n'igihe nzaba ntakiriho uzaharanira ikintu cyatuma igihugu cyacu gitera imbere kandi kibe kizima ukoresheje ingufu zawe zose ukoresheje imbaraga zawe zose kugira ngo mwe kuzanyura mu buzima nk'ubwo natwe twanyuzemo nicyo kintu mbona kizima nagutoza nk'umwana wanjye nicyo kintu mbona kizima nakubwira nk'umwana wanjye